Titi
Rosary
Kasabun
Goddess
Vicky Spande
Run.
Ya, vita na vitamin U. Kenye minataka ni vitamin U. Ha, vita na vitamin U. Tunapigia vita na vitamin U.
Cocktails, come fight with the kitty like it's a contest. Say you put it in position, then me curve me waist right there in the middle. Yeah, that be the place, yeah. Up the flows, yeah, yeah.
Hey, ati gali nani anisa cheki unanjia. Kwa kisima yako mina taka tumbukia. Ukini cheki sura suna cheki na ufia. Usini weki sana sana cheki dhabi.
Mambo niende, usije sikiliza wangenere. Kitu chako usile kwa mapepe.